The main breakers. The man on the top, Quinta.
Lee John, the real beat. Herbert Skills on this one.
Menyetso bihari yuko yanwaye wese kubivuga biranandyohera kuko mbivuga nemye niwe mburaho gatoya umutima ugakwama mu midugudu iwacu barabizi ko ari indangamuntu yanjye niyo waza ufite iki niwamujyana niyo waba witwaje iki azi njyewe gusa Wena simu barara mama shenge sinza mukozi bara kuko ndamukunda mumarire nje nyine amarira narize mushaka mumarire nje nyine imitima yose irabizi mumarire nje nyine na urabona ko tuberanye from you Mumarire nje nyine amarira narize mushaka mumarire nje nyine imitima yose irabizi mumarire nje nyine na urabona ko tuberanye mumarire nje nyine rekera rekura mumarire nje nyine kuko ari njyewe yaremewe n'ababyeyi baremeye mumarire nje nyine amarira narize mushaka mumarire nje nyine imitima yose irabizi mumarire nje nyine na urabona ko